hettaɗo koynaɗo ñaw gilƴi noddirteɗo tenya simu joyi woodi woni ko holliti wiide andiɓe ñawuji gilƴi lemmaji ana hen noddirteɗi tenya solium saji nita ne ekinokok e tenya di poisson professeur Hama Maiga woni hoorejo service paratologie institut national de santé publique o holliti wiide seni o ñaw nanki neɗɗo ana wawi foƴude dure nanga ɗum na walla reedu hono ɗum e nandore muɗum
jamata ko hew muɗum ana wurde on na walla gilƴi gilɗi ana deeɗimu en ana wawi wadde duuɓi nogue ma duuɓi cefan tati tawa gilɗi anane leydi ma yoga jaati semum en fuɗɗo toon timmude soɓe anta ɓeɗe maati o ña walla yoga meɓɓe du tampan sanne hono misali tuure heɓanɓe kay ko e nawa ɗe timmata
to kajjoloto e kita yimɓe ɗe nokkule kolliti wiide ana andini o ñaw e alhaali muɗum e wi maɓɓe o ñaw hunde fo ɓura ɗum hamnade
min mi andi gueɗoɗon goto mo o ñaw woni e muɗum watti fo o ñaman o tutan ɗum caggal muɗum o wiyan watti fo leydi makko ana nawamo min mi woni suka goto mo on nawala woni e muɗum neɗɗo fo mo gilɗi woni leydi muɗum watti fo so fuɗɗi ken yaade tawan tampan sanne soni ɓooyi sanne ɗum sowraka ɗum wanata jaati
opération
ñaw gilƴi ana wawi oppede honno madame balde jenebou
arande muɗum fo miɗe moɗano poɗɗe yogaje balɗe sappo joyyi yaade lewru wotoru min matta gilɗi ɗi kasine ga caggal muɗum mi wari min maati ɗum lonki ɓuytade fewi saabi min maati deɗi nawoji ɗi timmata e ɗan mi yeehi dogotorore ɓe wi kan gilɗi wolle leɗɗi ɗan ɓe wi kan soni wala mi waɗa opération sola ɗum timmata
e wi professeur Hama Maiga oppugolngol ana waɗa sene ɗum nawi sanne na jomum sawraka fa gasa omo mimsi ko himɓe yogaɓe cawditake no hanniri
watti fo so a maati gilɗe leydi ma ana hasinguini immoɗo yettaɗo dogotorore ɓe ƴeewe ɓe heɓina capaji lobbe soni an sikkiti e hoore ma sona ɓattaki dogotoro anduɗo o ñaw wala fo noɗum heɓinira jogola saabi ñongo muɗum wawa yaade caggan cafaji yogaji an toon soɗum satti sanne ɗune tiiɗi ɗum sawre
hollitama wiyede dabaji du ñaw gilƴi ana wawi nangude ɗum ɓen hay balla aga ikul maro dabaji gonɗo gundam holti wiide nayyi fo ñaw gilƴi ɓuuri tampininde
dabaji ko heewi ana wawi heɓde on na walla gilɗi caggan ñamduji huuɗoji yogaji e nandal muɗum soni gilɗi ana leydu daba a yi ana watti seeɗan tan seme makko timman watti fo a matan du ƴiƴan ana yalta e kine o daba min daba ɗan ko heewi wati saabe ɗi gilɗi watti fo so wala mi nodda vétérinaire en wara tufade yoga e majji ana teeto ga yoga tettako
fewde e heɓugol sembe ñaw gilƴi de dabaji wutourunaire en ana mbajo maroɓe dabaji cawra nayyi ɗi ñaw o nangui Amadou Abouba woni hoorejo coopérative des axiles vétérinaires to gundam to
soni o ñaw matama ley cafaji antoni ko wawi sowde ɗum meɗe famtina jamare sanne de kuteji muɗum ndu watti fo so kammu toɓi soni dabaji fuɗɗiki ñamde huuɗo cecco meɗe pesa dabaji yogaji yoga du ana hokka dabaji mumen huuɗodi jorɗi ga ko ɓuuri hasinguinede sanne huuɗo cecco hani hokkede dabaji caggal muɗum ndu tinnoɗo watti fo ñawnade
e wi hooreɓe institut national de santé publique wala fo heeƴo kertago dow haɓugol e ñaw gelƴi ka noon eɓe darta himɓe cenam kañe defude dewuji mumɓen fa ɓenda